Njengami oko besinako kangako okusoloko kusenzeka umnyadala wokuqala kwangaphakathi kwesisu ngaso esi sihle isidlo sakusasa esibe sinaso ngokwesiqhelo intwanana yeqebengwana kunye nejeli kulo. Bendisephoenix komnye umhla kwaye bandinika ii-pancakes ezingenayo, sizibiza zona ngasezantsi emzantsi flapjacks, kwaye bezingenayo kwaphela inyoba-nyoba kuzo, kwaye ke kuye kwafuneka ndifake iswekile kweyam zona nje bezi, kwaye ngoku apha besinexesha elimnandi kwaye hayi kuphela okuya ngokwasendalweni sinenye ngokwasemoyeni. Ndiyavuya kakhulu ukuva obu bungqina balo mzalwane mncinci. Ndabizelwa ecaleni komandlalo wakhe ngenye intsasa bandixelela okuthile kwenzekile. Ndiyacinga wayengomnye kwabokuqala ukuzama ukuxhasa ngezimali lo mhlangano. Ngokuqinisekileyo yayingusathane wazama ukwenza okuya kulaa ndoda kaThixo, kodwa ndiyabona indlela enza ngayo uThixo uyayijike ibe bubungqina obukubalaseleyo ukubonisa amandla akhe. Uyakwenza yonke into isebenzele ukulungisa leyo kwabo bamthandayo. Sinombulelo kakhulu ukuva obuya bungqina mzalwane, kwaye ibe yinyweba ngenene kum ukuba lapha kwesi sixeko kunye nani bantu injalo. Kutheni nje andikwazi ukuyivakalisa indlela endiziva ngayo malunga naso. Ngoku asikhange sibe nazo izihlwele eziququqelayo ngokungaphezulu nezinto njengoko ngamanye amaxesha sisenza, kodwa ibonakala ngathi uThixo ulungiselela ukwenza into ethile okanye ilungiselela okuthile nje ukwenza abantu balungele okuthile, kwenza abantu babuyele emgcini apho bafanele ukuba khona kunye nokuhlangana naba balungileyo abelusi nanjalo njalo. Kwaye emva koko inyweba yam yokuza apha ngale ntsasa ukuza kuthetha endaweni yamadoda angoosomashishini be-Full Gospel, yakhona ukuba isahluko apha sisesebuntsaneni baso, sisesincinci kakhulu. Kwaye umzalwane apha etshilo ukuba badinga indoda kuhle nje emininzi emihle emibuzo nje njengoko ndiyimele kwihlabathi jikelele yazo zonke ivangeli engcwele ezininzi zamabhaptisi nezinye ezahlukeneyo. Kutheni ndise ngoweqela elinye kwaye elo ngamadoda angoosomashishini ngokuba alimelanga mbutho uthile kulo yengaphesheya kubavangeli ngokulula nje, alimelanga nto kuphela nje engcwele ivangeli. Kwaye ke siyavuya ngoko, kwaye ndiyacinga okokuba wena ndoda esixekweni apha othe ngenene ukuba uyandikholelwa ukuba ndikuxelela into enyanisileyo, eli lixesha apho la vangeli ingcwele yamadoda angoosomashishini enokuhlanganela ubudlelwano. Niyakufunda izinto omnye komnye kwixesha elinjalo ngentsasa yangomgqibelo ukuthi umongameli wezizwe umzalwana uShakarian ndaqhelaniswa naye kwiminyaka emininzi eyaqhuphayo. Abaninzi benu bayazi malunga nako ngencwadi yocingo ilele edesikeni phezulu kakhulu, kwaye ndichola phaya ndafumana umfazi ogama linguShakarian esifa ngumhlaza, kwaye ngandlela ithile inkosi yandikhokelela ngaphaya, kwaye phaya kulapho ndafumana ukuqhelana nabakwaShakarian xa waphiliswayo. Apho kulapho ugqirha Theodore Paluvas wabhaptizwayo khona phaya, xa yena ekubeni engugqirha wabo ugqirha womGrike wathi eyona mbono ubakhela abantu phantsi koqulunqo lobuxoki, wathi la mfazi ulele phaya esifa. Kuqala xa ndaya endlini wathi ngoku xa ungena wathi zola thula, wathi ukuba umfazi uyafa ube ephezulu apha kwaye omabini amabele ayesusiwe kwaye udumbile, waze wathi ufanelwe kukufa, wathi akukho nto unokuyenza malunga naye. Kwaye ndaphulaphula kule mfundiso yakhe ethutyana, wathi ngoku ndithi cwa ngenene sikuthandaza ngokukhwaza okanye nantoni, wathi yitsho umthandazo wakho umncinci uze ubuye uhle. Ndathi ewe mhlekazi, ke ndaqhubeka ndandisazi ndandingazi ukuphulaphula kokuya yasi, ndaze ndathi thina ndaya kumgangatho ongentla kwaye kwakukho ndiyakholwa ndathabatha ndayifumana ngoku. Ndaya kumgangatho ongentla kwaye uFlorence ngoko eliselitsha elihle inenekazi eliselitsha kunye noRose nabo bonke bathandaza bonke, kwaye unini elele phaya engekho zingqondweni ithuba leentsuku edumbe wonke. Kwaza ke ndaguqa phantsi ukuze ndithandaze, kwaye xa ndakwenzayo nako kusiza ingelosi yenkosi yeza ezantsi emandlalweni yathi kwiintsuku ezintathu uya kube phakamile. K ke laguquka nje laqalisa ukuphuma baze bandilandela that kwi isegameni lenkosi uyaphakama baye ke baqalisa ukukhwa nako kusiza ugqirha Palovius baye wayeza kundikhupha endlini kwaye yena nje ngathi wathi eyona mbono azandathi kuhle wakhela abo bantu phantsi kwethemba lobuxoki umfazi uyafa ngathi ngokwalo lonke ubalo manani lwakho injalo kodwa ngokwelizwi lenkosi hayi yabona ngathi uza kuphila ubuvuvu wathi ufanele uyishiye le ndawo mka apha kwaye umzalwana ushakarian wasondela wathi linda nje umzuzu yabona wathi sibe sinawe ezantsi apha kananjalo nawe njengogqirha wethu kwaye siyakubulela wathi kodwa kananjalo simbizile umzalwane ubrenham amathemba akho akusiniki nto uyasinika yabona ndaza ndathi ndikuxelele into endiya kuyenza ukuba akaphakamanga waze waphuma kwakhona ngeentsuku ezintathu ndiyakubeka uphawu kumqolo wam umprofeti wobuxhulu kwaye siyakuya kanye apha elos angeles kwaye uya kungena enqweleni yakho sihle ngesitrato ubethe uhadi walathi kum yabona kwaye ngoko ukuba uphakamile mandibeke uphawu kumqolo wakho ugqirha womgunyati ndize ndingene enqweleni yakho ndikhalise yabona ubengayi kuyenza emva koko wabhaptizwa kumunya wokunkcenkceshela kwaye wayekhonza inkosi usukela ngoko wathatyathelwa ekhaya eluzukweni kwaye ke ndaqhelana nabakwashakariyena kamva ndandiyinxalenye yokubanceda ekuyeleni isahluko sabo sokuqala kwaye kwisizwe sonke ihlabathi lonke ndabanceda kwizahluko zabo baliqela elilunge kakhulu labantu ndicinga ukuba ninaniphosa ukuthile ngokungabi nabudlelwane benu obomeleziweyo apha ngokuba bubudlelwane kufanele sihlangane ku ibhayibhile isixelela oko njengoko sibona isiphelo sisondele singakuyilizeli ukuhlangana ayisayi kwenza oko kuphela iya kunommeleza kwaye nina amandla enu aya kumeleza ibanga kwaye kukho koko amadoda angoosomashishini befood gospel ayingombulo wokubekela ecaleni uze uthi eli liqela lethu ngowamakholwa onke ukuba ahlangane kwaye yintlanganisela nje yebandla yabona ibandla ngokwalo amakholwa angokomoya kwaye ndicinga iyenkulu into ukuba nina niyakuyenza iluhlobo oluncinci mhlawumbi ayenzi ndiyakholwa ayivakali njengehlambela inkolo kodwa umntu othile wathi kungekudala umhlangano wathi indoda yathi yitsho ungumshumayeli ndathi kuhle ngahlobo oluthile ndiqikelela ukuba konke kulungile ngahlobo oluthile ndiyoyika ngoko ndikutshoyo ngabashumayeli kubantu befull gospel niyazi owam utata waye eyinkweli ubeqala amahashe xa ndandiseyinkwenkwe encinci ndacinga uyazi ndiyakuba inkweli nam niyazi indlela amakhwenkwe amancinci afuna ngayo ukuba njengootata bawo kwaye ndandiza kuba inkweli kanjalo ke bendiya kufumana utata emva kwindawo nyasi xa kulinywa ndize ndithathe ihashi lam elidala lokulima ilise ezantsi umsele ukunkcenkceshela niyazi yombiwe kwisikolo bangaphi abakhe abakubona okuya endala kuhle yeyiphi indawo yekentucky nisuka kuyo bangaphi abakhe balala kwingca erhawuzelayo kuhle ndingasuke ndisele ndikhulula ibhati yam neqhina lam ndisekhaya ngenene yakho kulungile leyo yindawo yam ke ndandiqhele ukuya ezantsi phaya kwaye utata wayenesali niyazi ndize ke ndimbone emva kude nasemva kwendawo kwaye bendiya ndithathe ihashe lam elidala lokulima ndize ndifumane bonke abantakwethu ndibahlalise kufuphi necingo niyazi kwaye ndandingomdala kwisithoba ndiye ndiyokuthatha isandla esigcwele sekhakakhaka libeke phantsi kwesali tsale isiqinisisali kwele kulo ethu usiza nalo mfo mdala lidinwe kakhulu lingakwazi nokuphakamisa iinyawo zalo emhlabeni beliya kukhala nje lize liqhubeke khakakhaka elihlaba niyazi kwaye tsalela la isiqinisisali ezantsi kulo ke bendiya kothula unqwazi wam kwaye nje ndandilicowboy lenene ndandifunde olindixesha abaninzi yo yonke ke ndenza abantakwethu bakholelwe ukuthi ndandilicowboy lenene niyabona ke ndacinga ndandililo xa ndafikelela kwishumi elinesibhozo ndanyebelezela ndimka ekhaya ndaya eArizona babendifunela ukuqala amahashe abo ndiqinisekile ngoko nje babe babendifu ke mandilishiye ikhaya ingaphansi kweminyaka kodwa ndanyebelezela kwaza kwenzeka ndifike ePhoenix kwangexesha lomnyhadala wenkolo ndiyazi ke ndaya ngasemva phaya ukuya kujonga umhlambi wabo ndibone leliphi endiya kulikhwela elo abanye abangenakho kulikhwela ndandiza kulikhwela ndiyazi ndinesali esilivera ndandingumfo obhityileyo omncinci ndasoloko ndimncinci kakhulu aze ndacinga ndiza kuzifumanela imilenze yebhulukhwe yokukhwela amahashe ndiyazi utata wam wayenxiba zona kwaye wayengenayo nenye ngelaa xesha kwaye ke ndazifumanela ndabona imilenze emihle niyazi ino-ARIIZONA emazantsi intloko yenkomo nezinto kuyo ndacinga oh bethu okuya kuza kukhangeleka kukuhle kum niyazi elinjani itye njani ndazitsala ndazifaka kum zazimalunga nee-intshi ezisibhozo kuzo zafuqa phantsi kwaye ndakhangeleka njengenye yezo nkukhu zincinane niyazi kunye nabo boya ndacinga oko akusokuze kusebenze ke ndemka nje ndaya kuzifumanela ipere yee-levis aza ndacinga yakwenza imali ke ndahamba ndaya kujonga konke ndisehlisa ndinyusa kulaa mhlawumbi ume phaya undlongondlongo kangangokuba awungasayi kutya nengca kunye nayo esitalini ndacinga obethu ke ityeli lokuqala bakhulu kwenzeka ibe engaqhelekanga ukuthi ngale ntsasa zange ndacinga ngayo de kube ngoku kodwa ihashi lokuqala kwakufanele likhwelwe ngalaa mva kwemini ukhuphiswano lalibizwa uKansas Outlaw kwaye lalisuka eKansas elikhulu elizizandla ezilishumi elinesixhenxe ubude oweqe umthetho lalinjalo kwaye le nkweli idumileyo phaya kwakufanele ilikhwele ke ndaya kuhlala kwindawo evalekileyo yocina njengezinye iinkweli yasho aze ndahlala phezulu phaya abeya kutyhalela loo mnqwazi ngasemva ndacinga khangeleka njengenkweli yenene jonga phezulu ke lo mfo waphuma ehonjisiwe konke yena yena xa waphumayo esangweni elityhalekayo kweli hashe wenza yamibini okanye imithathu imibhitho-bhitho kunye nokubhinyalaza yaze inkwenkwe ihashe laya ngenye indlela yaze indoda ngenye ababambi balibamba ihashe yaza inqwelo yezigulane yathabatha inkweli igazi liphuma ngeendlebe zayo labe ihashe lisihla khona phaya baze ababambi balibamba lo mbizi weza wathi ndiyakunika nayiphi indoda iwaka ledola eyakuhlala kulo imizuzwana elishumi wahamba wehla phaya weza esihla phaya wathi wajonga ngokum wathi ngaba uyinkweli aza ndathi hayi mhlakazi ndaguqula ingqondo yam ngokukhawuleza kakhulu ndandingeyonkweli xa ndaqalisa ukuthandiswa Missionary Baptist Church bendiya kufaka iBhayibhile yam phantsi kwekhwapha ndiyazi ngolwahlo kwaye ndinezigunyaziso zam ndandingumkhuseli walo ukholo kuko konke kwakulapho ndacinga ukuba ndandingumshumayeli ngenye imini ndandingaphaya apha eSt Louis xa lo mncinci intombi kadotari yaphiliswayo ndaze ndacinga ukuba ndandingumlungiseleli ngehla ndaze ndadibana nabakwamoya kwaye lo Robert dotari abanye benu bangamasi aze ndamva eshumayela kwaye laa ndoda yashumayela de kungqubane amadoda ibe luhlaza ebusweni iyokuthi folokoso phantsi ndindibuye kwakhona ndifumane ukuphefumla ubungayiva kwiibhloko ezimbini kude ndisashumayela mna ezindala iindlela zam zasebhaphisi andicingi njengayo ngokukhawuleza wonke ubani wathi kum ukusukela ngoko ingabe ngumshumayeli ndithi hayi mhlakazi ndahlobo luthile kwafuneka ndiqaphele ngoko umfo wathi kum phezulu ePhiladelphia phaya kulapho umhlangano olandelayo kufanelwe ubanjelwe khona kunye nabeendawo zonke ndifanele ndithethe ngowamashumi amabini anethoba ndivule umhlangano ngowamashumi abini anethoba ukwenzela ugqirha Brown kunye nabaninzi babo bazalwane nabo okuya kusePhiladelphia uqala ngowamashumi abini anethoba ale nyanga kuyinyweba kum ukuvula umhlangano de ndibe neqela lezidlo zakusasa nabo omnye umfo wathi yintoni uphakathi kwelaa gquba lamadoda angoosomashishini ufanele ube ngumshumayeli ndathi kulungile ndingusomashishini wathi kuhle yintoni ishishini okulo Ndaze ndathi ishishini lesiqinisekiso ndayitsho ngokukhawulezisa ukuze angayifumani, niyabona, zange akufumane endandikutsho. Zange ndithi insurance, ndathi assurance. Wathi kuhle, ndiyavuya ukwazi oko. Wathi yintoni, liphi ikomkhulu lale nkampani? Yathi hloboluni le insurance eliyiyo? Yathi ubomi obungunaphakade. Yathi zange ndive ngayo. Liphi ikomkhulu? Ndathi eluzukweni. He, nawuphi kuni bafo onomdla? Ndingathanda ukuthetha ngepolisi kuni emva komhlangano ophelile. Kwaye ndiyakhumbula kwixesha elidlulileyo kwi-inshorensi, ndiyathemba kukho ndoda ye-inshorensi apho. Umntakwethu ngumthengisi we-inshorensi kangangokuba yeyobulumko. Ke ndaxelelwa ndinesivumelwano esincinci esingenaxabiso kwi-inshorensi ngaxesha lithile, kwaye zange basifundele ipolisi ngendlela nje elungileyo. Kwaye utata wasebenza ishumi leminyaka ngamashumi amabini eminyaka ukuhlawulwa komnikelo. Sacinga xa yayilungile ukuba ibhatale yayilixabiso leedola ezisixhenxe neesenti ezingamashumi amahlanu, kwaye sasicinga yayinexabiso lamakhulu eedola. Kodwa kwaye andazi, ilungile i-inshorensi, ilungile ngoku, hayi ukusingela phantsi okuya, ilunge ngokupheleleyo. Ke andinesihlobo se-inshorensi okanye othengisa i-inshorensi. Xe umfo endandisiya naye esikolweni, umntakwabo ubhala kwi-The Upper Room, umlungiseleli wombhaptisi olunge kakhulu. Ke uWilma wenyuka weza kuthetha nam ngenye imini. Wathi, Billy, ndize kuthetha nawe malunga ne-inshorensi ethile. Ndathi uhle Wilma, ndathi ndiza kuxelela, besisoloko singabahlobo abalungileyo, ndathi kunye nento yonke. Ndathi ukuba ufuna ukuthetha malunga nemo yezulu okanye malunga nento ethile ngenye kulungile, kodwa malunga nokuloba okanye into ethile ndiyavuma ukuthetha malunga noko. Kodwa ngoku wathi kulungile. Wathi uyayidinga ngenene i-inshorensi? Ndaze ndathi ndinesiqinisekiso. Waze wathi owu xhoko, ngoko ndiyaqikelela uJesse lowo ngumntakwenu sele ekuthengisele ipolisi. Ndathi hayi. Waza umfazi wam wandijonga ngathi ndandingumana hanisi, yabona, kuba wayesazi ukuba andina-inshorensi. Ke wandijonga, ndaze ndathi ehe, ndathi ndine-assurance. Wathi yintoni? Ndaze ndathi siqinisekiso esisikelelweyo uYesu ngowam, owuncasa isisandulela sozuko olungcwele, yindlalife yosindiso, othengwe nguThixo, ozelwe ngumoya wakhe, wahlanjwa egazini lakhe. Wathi, Billy, oko kulunge kakhulu, kodwa oko akusayi kukufaka phezulu phaya emangcwabeni. Ndathi kodwa iya kundikhupha, andizikhathazi malunga nokungena, ndizikhathaza malunga nokuphuma. Madoda angosomashishini, ndiseseshishinini, ukuba ufuna ukuthetha ukuthile koku kunye nam, ndiyakukuvuyela ukwenza oko kunye nawe. Kodwa yinto enkulu ukuba nobudlelwane. Ndiyakholwa yayibhaliwe esibhalweni, imnandi kanjani kwaye intle ukuba abazalwane bahlala kunye kummanyano, injengeoli yentambiso eyayisezindevini zika-Aron eyayisehlela emqukumbelweni wengubo yeengubo zakhe. Ukho okuthile malunga nobudlelwane. UThixo yedwa ekuqalekeni wayenguThixo kuphela, wayengenguye naThixo ekuqalekeni. Ingaba benikwazi oko? Wayengenako. UThixo sisiqu sokunqulwa, igama lesiNgesi, yabona, njengoko wayengu-Elohim, lowo uziphilelayo. Wayengenguye naThixo, kodwa kuye yayizizibonakaliso njengengcinga yakho, yabona, ingcinga yakho. Kufanele ndibone into ethile kuzemva koko ndicinga ngayo, ndizemva koko ndithetha, kwaye ilizwi yingcinga evakalisile. Ke ekuqalekeni wayekhona ulizwi, kwaye ulizwi kuye uThixo, kwaye ilizwi lavakaliswa, yabona, laziswa. Kwaye ngoku zonke yinto ekwanya njengokuba sinjalo, sizalwe ngokutsha, sinobomi obungunaphakade. Ukuba sinobomi obungunaphakade, kukho kuphela olunye uhlobo lobomi obungunaphakade, obo nguThixo, kwaye sizizibonakaliso zakhe. Ngoku ndingathetha phakathi kwamaKristu ngale ndlela, sizizibonakaliso. Kwaye uYesu weza njengomhlanguli, bangaphi abakukholelwayo oko? Ukuhlangula asikokudala into entsha, ukuhlangula ukubuyisela emva oko bekusele kunjalo, yabona. Ke yintoni eniyoyikayo? Yabona, kuko konke kusezandleni zakhe. Usiba lewotshi alubethi ngokungalunganga. Yonke into kufanele ibe ngale ndlela, kwaye isizisa kule ndawo ngoku. Kwaye ndiyathemba kwaye ndithembele ukuqinisekileyo kokuba ngamnye kuni madoda apha ngalentsasa angangowamalungu obu budlelwane buhle okokuba ndiyakuyithetha apha nale ndoda elungileyo. Kufanele nje qhawule isandla sayo umongameli wesi sahluko kwaye anommeleza. Wathi uDavide wazommeleza ukuchasa uthaba lwayo, kwaye wena ndoda wena ufuna ukwenza yonke into onokuyenza ukuzommeleza ukuchasa uthaba. Silapha njengabazalwane bengcwele ivangeli. Yabona siyakholwa masiye emsebenzini siphume kwaye sifumane abanye baba bazalwana size sibazise ngaphakathi nokuba ivangeli engcwele okanye hayi, kwaye sibazise kweyethu yethu imihlangano size sithandaze kwaye senze eyethu indima ukomeleza umzimba kaKristu. Kwaye koko siyazomeleza uThixo abe nani anincede nangaliphi ixesha ndingaba ligwiba kuni mandaziswe. Ngoku thina phambi kokuba sisondele elizwini andifuni kunigcina apha ithuba elide nje njengoko nditshilo ngethuba elidlulileyo, ndinokucotha myazi kwaye ndifanela ngahlobo luthile ndicinge ngayo ngokucotha kwaye ingqondo yam ayilunganga ncam into yokuqala ye ndifanele ngahlobo luthile thathe ixesha lam kwaye andazi ngaphezulu kunoko nje andixelela kona ukuba ndibutho kwaye undifaka engxakini ngamanye amaxesha undikhuphe kuyo ngamanye amaxesha ye nditsho oko akuthoyo. Kodwa phambi kokuba sisondele elizwini masisondele kumbhali. Ngaxesha lithile elidlulileyo ndandikhwele nodumileyo ugqirha wobungcwele abaninzi benu bangamazwi William Booth Klibo kwaye ushumayela ivangeli ngeelwimi ezisixhenxe kwaye sasithetha malunga noThixo nezibonakaliso zakhe. Kwaye ndandithetha malunga nayo ndathi injengedayimani uThixo unjalo. Yabona aze ndathi ngoko ezi zibabalo othetha ngazo ndathi ziimbonakaliso nje yothando lukaThixo. Ndaze ndathi njengaseAfrika si umongameli womgodi eKimberley wayengomnye wabalungiseleli bam emgceni, wandithatha wandisa kumgodi wedayimani eKimberley. Utheni ungazifumana zilele esitratweni kodwa akungeke ugcine nenye ngaphandle kokuba isikiwe, fanele isikwe edikeni. Ke ngoko enkulu kakhulu idayimani ayinamlilo kuyo xa uyifumana, hayi ifanele isikelwe oko. Kwaye lowo yayinguThixo kwaye wafanelwa angcwelerhwe ngenxa yezigqitho zethu, akhandaniswe ngenxa yezikreqo zethu. Uyidayimani enkulu kwaye ngoko xa usika idayimani ingaba wake waqaphela uyisika ngobume obungamacala amathathu kwaye ilanga ngokungqamene nokuya liyakubonakalisa imibala esixhenxe. Yabona kwaye ujongile ubomvu ngobomvu ikhangeleka mhlobo ingaba benikwazi oko injalo ubomvu ngobomvu elo ligazi, igazi elibomvu ejonge kuThixo lijonge kumboni obomvu ngegazi elibomvu limjika abe mhlobo usentliziyweni. Yabona kwaye ke ngoku ukuya ndani uThixo waxoza wasika wakhandanisa ukubonakalisa kule mithi njengoko ipetha elikhulu ilizwi likaThixo ibonakalisa akuko uThixo. Kwaye lo mnu uClibbon wathi, kodwa akuyazi nje iBhayibhile yakho ndathi kungaba oko kuyinyaniso. Yamazi umbhali kakuhle ngenene ke oko oko kokona kubalulekileyo ukuba ndazi umbhali, ukwazi yena nokuba wazi lonke ilizwi okanye hayi nje ukwazi yena. Uyakhola yayinguHudson Taylor wathi kummishinari omncinci ngaxesha lithile wathi, Taylor sandula ukufumana umoya oyingcwele wathi, ndingaya kufumana isidanga sam sobuqi wathi, sukuzama ukukhanyisa isikhanyiso xa ikhandlela libuphela asikhanye ngelixa livuthi. Injalo amanye amazwi ukuba awukwazi oma ukuthetha hamba uyokuchaza ukuba likhanyiswe njani, oko kulunge ngokwaneleyo. Kwaye nina madoda angoosomashishini beFull Gospel yenzani into ekwayo, akudingeki ukuba ulinde uba umlungiseleli, gqinani nje oko sele ekwenzile kuni. Yiloo nto enizele kuhlanganela yona apha kungqina oko anenzele kona, oko uya kukhazimlisa ukukhanya kwabanye bakhanyiselwe koko. Yiloo ndlela izibane kwitabanakile ezazintunyekwa ngayo, esinye ukusuka kwesinye, hayi ukukhanya okungaqhelekanga, ukukhanya okutsha, kodwa ukukhanya okunye kuthetha nguThixo omnye yonke indlela ukuqhubeka okukhazimlisayo ukukhanya. Sithethe kulo mbhali mkhulu ngoku njengoko siqubuda iintloko zethu. Bawo wasezulwini, ukuhlangana ngoku kwezasemazulwini indawo. Oku siyakuqonda asiso sakhiwo secawe, akukho ntandabuzo kuphela koko amatiwane kunye nezininzi izintlu, ii-lions nayo yonke into zihlangana apha. Kodwa ngale ntsasa libandla ngokuba oonozakuzaku bobukumkani bahlangene.
Kwaye sisizi
nangona sikulungele kobu bungqini namacula, sise ekuqondeni kobukho bomkhulu ukumkani. Siyazi ukuba ulapha kwaye ngoku njengoko thina njengabantwana ekunikezeleni kuwe imibongo yemilebe yethu, oh mhlawumbi ngokungekho selucwangcweni kose, kodwa ngabantwana nje uyayiqonda. Akukhathaliseki kukangakanani singazama ukusebenzisa ezethu iindlela nobukrelekrele, ingakaphumi entliziyweni yinto engumgunyathi ukwenziwa, kodwa xa thina ukusuka entliziyweni yethu sinikezela kuwe izincomo ezikhoyo phakathi phaya ukwenzela wena iqinisekile iyakwamkelela. Ngoku siyathandaza ukuba uya kusibopha nje ngentambo kamoya oyingcwele, hlanganise iintliziyo zethu kwaye uthethe kuthi ngelizwi likaThixo. Sikelela esi sahluko sincinci Nkosi, sinike amandla na iNkosi ndihlwayele ndiyakuyinkcenkceshela imini nobusuku eze othile ayinyothule esandleni sam. Iyathandaza Nkosi, njengesicaka sakho basikelele bomeleze Nkosi kwenzela ubukumkani. Sikelela lonke ibandla elimelweyo apha ngale ntsasa naye wonke umntu, kwaye ukuba kukho othile apha ngale ntsasa othengenene wabe akasindiswanga, ndiyathandaza Thixo okokuba lena iyakuba yiyure abaya kuthi bafumanise okokuba abagqibelelanga ukuba bahlangane nokufa, okokuba bayakwamkela isipho sobomi obungunaphakade ngoYesu Kristu unyana wawo, kuba sikucela egameni lakhe. Amen. Ngoku emihlanganweni ndicinga ndishumayele kuni kalukhulu nayonke into emihlanganweni, andifuni kuthatha ushumayela intumayelo, kwaye ndicinga ngenene akulunganga ukuba nomhlangano ngaphandle kokufunda ilizwi nokuthetha nje intwanana incinci elizwini. Ke apha ndikhethe elizwini apha nje umdlalo weqonga omncinci, ibali elincinci. Abanye benu linikezile amabini okanye amathathu amatyeli, kodwa ndiyacinga ndiyakunyamezela kwakhona. Ndingandinyamezela nje ithutyana ngako oku, ndiza kufunda ukusuka kwincwadi kaLuka ongcwele isahluko seshumi elinethoba kuqalisa kumqolo wokuqala. Sesingaqhelekanga kakhulu isiqendu esincinci, cinge indawo enje ngalena yokuba naso, kodwa noko lonke ilizwi liphefumlele lilungelene kwindawo yalo, kwaye ndithemba ukuba uThixo uya kuthetha eli lizwi alilungelanise kanye apho lifuneka khona ngale ntsasa. UYesu wangena ecanda ngeYeriko, yabonani kwakukho indoda egama linguZakeyo eyayiyintloko kubabuthi berhafu, kwaye yayisisityeli yayifuna ukubona uYesu ukuba ngubani. Andifunde oko kwakhona ukuba ndifuna ukugxininisa oku, yayifuna ukubona uYesu ukuba ngubani, kwaye yayingenako ngenxa yendumbane okanye ngenxa yokuba yayimfutshane ngesithomo. Yagidima ngaphambili yakhwela kumthi womthombe ukuze imbone, ngokuba ebeza kudlula ngapho. Uthe akufika kulaa ndawo uYesu wakhangela phezulu waze wayibona, wathi kuyo, Zakeyu, khawuleza wehle kuba namhlanje ndimelwe kukuhlala endlini yakho. Yanga iNkosi ingongeza intsikelelo zayo ekufundweni koku ilizwi lakhe. Le ndoda simo esincinci, umboniso wethu uvuleka eYeriko. Ngoku iYeriko yayisesona sixeko sisezantsi ePalestina, kwaye isentlanjeni, kwaye iYerusalem iphezulu entabeni phezulu endulini. Kwaye ukuba uqwalasele uYesu kawezayo emhlabeni wanikwa phakathi kwabantu elona gama liphansi elinokunikezwa ukuza kwakhe waye engu Belezabule elo leli lelona libigama awalinokumbiza ngalo lowo umtyholi umvumisi umoya ongcolileyo bawubiza umsebenzi wakhe umoya ongcolileyo ibandla elingalungelanga ukuhlangana naye bamnika elibi kakhulu igama Belezabule kwaye weza elona zalo luthobekileyo elalinokuzalwa lonina wehlwempu kungekho nandawo yakulala ukubelekela olu sana kwaye ezokusongela iimpahla zakhe siyaxelela zazisuka kwidyokhwe yenkunzi yenkomo abamsongela kuyo esidalini kwisitali esinukayo ngaphaya kumgquba wesitali kwaye isitali asiyiyo nandawo ilungileyo umqolomba omncinci ecaleni lenduli kwaye wayequbisana nabona baphantsi abona bahluphekileyo abantu kwaye wayeliwe ngabaphakamileyo bokuhlala wayeliwe ngabangabakhe ibandla ekwakufanele limazile yena kodwa alizange lalingaqeqeshwanga elizwini ukuze limazi yena kwaye sifumanisa kwakhona ukuba waya kwesona sisezantsi isixeko esasikho epalestini iyeriko lilibele zingaphi iinyawo ngaphantsi komgangatho wolwandle esisiso ude le ezantsi wazithoba yena ezantsi kakhulu yade eyona ndoda incinci yesixeko wafanela ikhwele phezulu emthini ukumjongela ezantsi kodwa yiloo nto ihlabathi layicingayo ngaye lamnika okona kumnqwabalala kunzima ukufa ongathi nawuphi umntu akufe wafa njengesaphulimthetho okona kulihlazo awayenokufa ukuhlutywa iimpahla zakhe ezisuke kuye kwaye ngoba uyabona kwimiqingqo kunye nanjalo njalo banelaphu limjikele kodwa walidela ihlazo bamhluba iimpahla zakhe ngokupheleleyo ukusuka kuye bambethelela emnqamlezweni ihlazo okona kuphantsi kunzima ukufa okunokunikeza kwakunikeza kuye kwaye koko ihlabathi lakucingayo ngaye kodwa uthixo wacinga ngaye de wamnika igama ngaphezu kwalo lonke igama elinikwayo emazulwini okanye emhlabeni wamphakamisela phezulu de itrone yakhe yaphezulu kakhulu ufanele ajonge ezantsi ukuze abone izulu yiloo nto uthixo wayicingayo ngaye ndiqinisekile ezo ziingcinga zethu ngale ntsasa nathi lingaphezulu kwalo lonke igama ngaphezulu kwalo lonke igama elinokubizwa qunalo lonke usapho ezulwini nasemhlabeni libizwe ngoyesu kwaye ngeli gama lonke idolo liya kugoba kwaye lonke ulwimi liya kuvuma kulo uzakeyo nje waye engusomashishini kwisixeko saseyeriko kwaye ngaphandle kwentandabuzo elungileyo indoda indlela yakhe waye masithi ndiyakholwa ekubeni eyindoda elungileyo nengoko wayenjalo ufanele wayengowecawa ethile elinye lamahlelo aloo mhla masithi wayengumfarasi kwaye yena eneneni wayengahambisani neembono zomfazi wakhe masithi igama lomfazi wakhe yayinguRebeka kwaye wayengahambisani neembono zakhe ngokuba umfazi wayekholwa kuyesu wayemkholwa ukuba nje ukoko wayekuko umesiya ngokuba wayembonile yena esenza umqondiso kamesiya yena ekubeni engumhebhere amahebhere afunana nomqondiso nabaprofeti ngokuba oko kwakuza kuba ngumthunywa wabo eso sisizathu sokuba babengenako ukusilela ukumazi yena ngokuba wayesiza unyana womntu funda zonke ezi zenzeko apha ngozakeyo kuba unyana womntu uza ukufumana nokusindisa kona oko kwakulahlekile kungunyana kaAbraham xa bamtyholayo ngokuhamba naboni ke siyabona bakufanele bakuqondile oko kodwa abazange babe nomfundo yabo yakwalizyo yokuphila ngokulungileyo nokuba ngabalungileyo abantu kunye nanjalo njalo kodwa zange baqonde oko umesiya wabo wayeza kuba kuko ngenene niyazi ukuba oko kungakho kwakhona oko kungenzeka ngenene okokuba singakuqondi ngendlela ethile ngoku kukho ekuphela kwayo indlela yokuqiniseka ukuthi ufumane awayekuko ngoko isibhalo sithi ukwanguye. Fumana indlela aya kuzibonakalisa ngayo kwisiphelo sexesha. Ubhaliwe, yabona, akazange wenza nto ngaphandle kokuyityila kuqala. Watsho njalo esibhalweni, akenzi nto ngaphandle kokuyityila kwabangabakhe abakhonzi abaprofeti, kwaye uyityilile yona. Ke lona umprofeti wakhe, lena yincwadi yesiprofeti, isityhilelo esipheleleyo sikaYesu Kristu, yonke indlela. Akukho nto ifanele yangezwe okanye incitshiswe kuyo. Kwaye sifanele siyiphendulule yona, size sibone ngowuphi umhla esiphila kuwo. Ngoba singabanjiswa kumgibe omnye. Siyafumanisa ukuba ngeli xesha ukuba lo Zakeyu esincinci isimilo sethu ngale ntsasa, lo somashishini waseYeriko wayesenokuba ngowamakiwane ukuba kwakukho into enjalo okanye into ethile yokuyizekelisa. Wayesenokuba lilungu lezinye izilawuli phaya ezazikho eYeriko. Akukho ntandabuzo ephume izandla indoda yexesha layo. Wayengowebandla. Kodwa into embi esiyifumanayo yokuba wayethathe icala nembono yaloo mihla, imbono edumileyo kaYesu, kwaye uYesu lilizwi, kwaye ilizwi libonakalisiwe uYesu, yabona? Kwaye wathatha icala lembono edumileyo yokuba waye yena engenguye umprofeti, yokuba kuphela waye andifuni kulitsho eli gama njengoko besiya kulibiza namhlanje umkhohlisi, nje into eyayizenzisa. Kodwa niyabona, uSathane angalinganisa oko ngokugqibeleleyo kude kube nzima ukwazi yeyiphi elungileyo okanye engalunganga. UYesu wathi iya kuba ngalaa ndlela kwimihla yokugqibela okukhulu ukulinganisa, njengoJannes noJambres bamelana noMoses. Khumbulani, wona amadoda amabini ayenokwenza nayiphi into abathi uMoses kunye no-Aaron babenokuyenza. Kodwa into ekuphela kwayo uMoses awayeyazi kunye nengqinelweyo uhle zange eze uJannes noJambres ukuza kuhlangula amakhoboko. UMoses weza egameni leNkosi ukuza kuhlangula amakhoboko, yabona, ukuba yayibhalwe njalo. Bamxelela uAbraham, imbewu yakho iya kuphambukela iminyaka yamakhulubhane, kodwa yakuyinyusa ndiyizisa. Ke uMoses wayenoitsho iNkosi, kodwa babenokulinganisa naluphi uhlobo lwesipho ababenokuluvelisa. Bona besazi zange bahoye kwanto kubalinganisi babo, bahlala ngqo nelizwi uThixo ekugqibeleni wadandalazisa. Kwaye niyazi watsho ukuba iya kuba kwimihla yokugqibela, njengoko uJannes noJambres bamelana noMoses, ke aya kuba njalo la madoda angqiqo ziqaqadekileyo ngokubhekiselele kwinyaniso. Injalo lona, yabona, nje ulinganiso olulula ke iba nokubhidisa okuncinci ebantwini. Ngamanye amaxesha uyabohlwaya, kodwa noko asikukuba akubathandi, kungokuba uyabathanda. Ungathini ukuba ube inkwenkwe yakho encinci ihleli phandle phaya phakathi esitratweni, kwaye uya kuhamba uthi, "Junior sithandwa, andicingi kufanele uhlale phandle apha." Ube yakuthi, "Hamba uyokuhoya imicimbi yakho." Ubuya kumnika encinci, nibiza ngokuba yintoni, njengotata wam owandinikayo ukutywatyusha okuncinci. Ingaba indlela eveliswa ngayo yiloo nto ebeya kuyidinga. Kwaye ke koko ngamanye amaxesha ufanele ukunike ibandla, hayi kuba ungamthandi uJunie, kodwa ngokuba uyamthanda uJunie, yabona? Uthando liyaluleka. Oko uYesu wayengabakhohlakalelanga, wayebathanda, waye kufanele abaluleke. Ke sifumana lo mfo omncinci noRebeka umfazi wakhe, kwaye wayekholwa ukuba yena ngumprofeti. Umprofeti, babengenaye umprofeti amakhulu ngamakhulu eminyaka, babesazi okulandelayo kumboniso, olandelayo owenene umprofeti iya kuba nguye, yabona? Babesazi oko kwakusiza kuba kwakuprofetiwe. Ke abaprofeti babeyekile, kwaze emva weza embonisweni, kwaye wayewubonile laa mqondiso kaMesiya, kwaye wayesazi ukuba oko yayilela lizwi, yabona, wayeliphandile. Ke umdlalo weqonga wethu uqala ukusuka apha. Ufanele yayibubusuku obubi kumfo omncinci, yayibubusuku obungamphumlisiyo, kwaye wayengakwazi ukulala, kwaye wayephethuphethuka phezu komqamelelo wakhe bonke ubusuku. Abaninzi bethu bayazi zinjani ezo ntlobo zobusuku. Niyabona, uRebecca wayesazi, wayeqhagamshelene nabafundi kunye nanjalo njalo. Wayemazi uYesu kwakufanele angene esixekweni kwintsasa elandelayo. Kwaye wayenomdla kakhulu kumyeni wakhe kuba wayefuna ahlanganiswe ubuso nobuso noYesu. Kwaye indoda eyakhe yema ubuso nobuso naye yenza into ethile kuye. Akakho njengomnye umntu. Wahlukile kwaye wayefuna ukuqiniseka ukuba yena uyambona abone imisebenzi yakhe kwaye azi ukuba yena waye engulaa Mesiya nangona ababingeleli nabo batshoyo akukho nto okuyo ngumgunyathi nje sisiqhulu kodwa wayikholwa ke wayethandaza ngoku Rebecca ukuba ufuna ukufikisa indoda yakho engusomashishini uza ke ngenene phambi koYesu qalisa nje ukuthandaza akayikuphumla ke ixesha lalisondele ke ngentsasa elandelayo uYesu kwakufanele agqithe ngalandle ke bonke ubusuku wazibhitsha-bhitsha emandlalweni kwaye wayemmatshekile kwaye yena umfazi elele phaya ethandaza kwaye akukho ntandabuzo ebusuku ubebeya kuvuka ubeya kuthi enkosi kuwe nkosi yazi uyasebenza kuye ngoku xa usiya kubona uzakeyo wakho engenakuphumla yithi nje enkosi kuwe nkosi uyasebenza kuye ngoku xa umbona yena ecaphuka funi ukuba wena uye ecaweni tu yabona hlalela kude kwela gquba sukuhla uye phaya kwakhona akukho nto kuye yiba nomonde nje uThixo uyasebenza niyabona yiloo ndlela enza ngayo yabona ubundlongondlongo akamelani naye ke siyafumanisa kwintsasa elandelayo kwakusasa kakhulu umlinganiswa wethu omncinci uyanyebelezela emke emandlalweni aze aye kuzihombisa ngezona zintshona impahla niyasi esulungekileyo ingubo anayo ahombise neendevu zakhe akame neenwele zakhe kwaye uRebecca ujonga ngaphaya kwikhuselo kwaye uyambona uyazi kanye ngoko okuthile kuyenzeka ke uzake uchwechwela efestileni aze ajonge ngaphaya ukuze abone ukuba ujongile uvukile hayi wayengavukanga ngokwendlela awayecinga ngayo phakamisa umdiyadiya ajonge phandle kwaye akuqhekeka imini ke uyazilungiselela niyabona xa usiya emthandazweni ngomntu othile okuthile kuyenzeka apho kulapho sisilela khona zihlobo ukungathandazi umthandazo sisitixo cela uya kuzuza anizuzi kuba anixeli kuba anikhole cela ngokukhulu ukuze uviyo lwenu lwande cela kwaye ukholo ukuba uya kwamkela oko kucelileyo emva koko bambelela kuko sukukushiya sisithembiso ebhayibhileni kwaye ityhiliwe kuwe ukuba uThixo uza kunika bambelela kuyo leyo yindlela nje awabanayo yayityhiliwe kuye ukuba uzakeyo wakhe wayeza kusindiswa ke wabambelela nje kuso ke xa uzakeyo waqalisa ukuphuma ngomnyango wathi umfazi zakeyo kutheni usenza kwangethuba kangaka ngale ntsasa oh wathi sithandwa bendicinga ndiya kube niyazi ungenza zonke iintlobo zokuzithethelela zakeyo bendicinga ndiya kuphuma ndikhe ndifumane ukuphefumla umoya omtsha niyazi hlobo lwe ungadukisa into efana leyo niyazi kwaye uRebecca wayesazi ukuthile ke apha waphuma wajonga ngasemva endlwini niyazi ngoko yahamba ephuma ngendlela ejonge ngasemva uRebecca ekrobe ngemfanta niyazi ejonge ukubona yayisenza ntoni wayesazi kanye ngoko wathoba wathi enkosi kuwe nkosi yakholwa kugqityiwe ngoku simenze washukula ke ukuba wenze uzakeyo wakho ehle aye emhlanganweni ngale ntsasa uyashukula angaba uhleli apha ke uyashukula simenze washukuma kangaka nakanjani ke waqalisa waphuma ejonge ngasemva abone ukuba kukho nabani omjongileyo niyazi wathi ngoku uyazi endiza kwenza masiguqulele iingcinga zethu kwezakhe ngoku umfazi wam ubephithene ngoku okufana profeti wasegalili xa owam umbingeleli nomalusi endixelela akukho nto injalo kule mihla yonke le mimangaliso nezinto luhlobo nje lomgunyayo akukho nto kuyo uyazi endiza kukwenza ndiza kuya kanye ezantsi phaya ndimnike intwana yengcinga yam kakade kwaye oko uya kundenza egqwesileyo indoda kwesi sixeko yabona xa ndinokumhlisela ezantsi ebusweni bakhe zakuyenza loo nto ewaphuma wathi bro uya kungena ngesango langasezantsi hayi okanye ukusuka kwicala langasentla esihla esuka eyerusalema yena usuka kwadan ukuya ebhashiba sihla wathi ndiya uyeza esihla esuka eyerusalema ke ndiyakwehlela phaya kwisango lasentla ndiyakufumana xa engena kwaye ndiyakuma phaya ndize ndimjonge kwaye ndiyakunika intwana yengcinga yam ow bangaphi oozakeyi abakhoyo kule mihla ukuthetha ngoyesu emhlanganweni ligquba labaqenqeleki abangcwele akukho nto kuyo kuba nje ndingayibhamba laa ndoda endiya kwenza yabona ke wehla waya esangweni kodwa into engaqhelekanga yathi nyazi wayeza kumfumanela indawo kanye esangweni amxelele ukuba ungusomashishini yena ungowamakiwani yena ngowemibutho kwayenazo zonke iimanyano zesiqelo yena wayengomnye wabaphathi phaya kwaye wayegqwesile kwayehlonitiwe wayengumhlalo onesidima kwaye eneneni wayefuna ukumxelela wayengenasidingo sokuya kulaa mzi babe nabaninzi abashumayeli namabandla amaninzi abe ngazidingi iimbono zakhe khona phaya ke wamphonzeleka wehla ngesihlathi kwaye isifutyana sakhe satyhalekela ngaphandle nyazi kwaye oobeki intoni utheni urabi angamenza idikoni ukuba benze into enjeya ke wehla waya esangweni kodwa into engaqhelekanga kuhle nyazi ngandlela ithile ayiqhelekanga kodwa yonke indawo athi uyesu abonakale usoloko kukho umntu othile phaya ukuya kumva yabona kwaye phambi kokuba afike phaya wava ingxolo kwaye babecula zonke iintlobo zeenkolo kwaye uzuko kuthixo enyangweni kwaye onke la amna amaculo ababewacula kwaye abanye bekhwaza bedanduluka asikokungaqhelekanga apho uyesu akhoyo kusoloko kukho eninzi ingxolo yabona nje niyazi wangena etempileni waza ngenye imini eyerusalem gxebe kwaye xa wenzayo uphula amasuni bakhwaza kwaye nako kunye eziya phaya eziya zikhulu izifundiswa zemanyano nezinto nababingeleli baze bathi benze bathule wathi ukuba bayathula amatye aya kunqangaza kwangoko yabona okuthile kuza kunqangaza xa yena ekhona injalo loo nto niyazi xa uaaron wangena kwishakhayina ngaphambi kweshakhayina kwafanele athanjiswe kwaye waye iingubo zakhe kwafanele zibe nerharinathe nenkenteza kwaye kuphela kwendlela ababesazi ukuba uaaron wayesaphila xa babesiva le ngxolo kwaye xa ndicinga ukuba kuphela kwendlela yokuba uthixo azi ukuba siyaphila okanye hayi xa usiva ingxolwana yencinci uthatha nantoni efe kakhulu yokuba okuthile kwenzekile kuyo ke bafanele baxela ukuba wayephila okanye hayi ngengxolo eyayisenziwe ke uzakeyi weva yonke le ngxolo ezantsi phaya kwaye ke xa wafikayo phaya amasango ayeqinene kwaye naphezulu ezindongeni nayo yonke into kwaye wayeyintwanana nje yomfo omncinci kuko konke ke wacinga ndiza kumbona njani uya kubakho abaninzi babo abaqengqeleki abangcwele abamngqongileyo de mna ndingabi nakho ukumbona ke uyazi wathi ndiyazi into enye andinakumbona apha ngokuba ndincinci kakhulu kodwa ndiyazi yena uza kuhla aye kubakhuphisani bam esenzela isidlo sasemva kwemini ke andiboni ukuba yena wayeyindoda yabo nabuphi ubukrelekrele ubeya kuza endaweni yam yeshishini evenkile yam yokutyela kodwa uyehla uya kwekalavinski okanye ndiyathemba akukho lavinski apho ke ngoku nakanjani uyehla esiya kwivenkile yakhe ukutyela kwaye ngenene phaka okona kungcono ukutya kwaye bekunokuthini indoda nkqu kwaye urebecca ekubeni elilungu lebandla lakhe kwaye ngoko afike endaweni efana naleya kuhle wathi ndazi ntonye ndiya kuhlela apha apho ihalleluya avenue inqumla izuko strato uya kudlula ngalaa ndlela nyhani leyo kanye phaya ezantsi esitratweni sesixeko apho ihalleluya avenue nezuko strato ziphambana khona ungasoloko umfumana kanye khona phaya ke wasishiya esihlwele wakubaleka wehlela phaya waza wacinga ngoku wazihombisa waze wathi ngoku xa esiza ngapha edolweni ndiyakumxelela ndakumnika intwana yengcinga yam fanele aqithe le ndlela ye ndiya xa esiza ngapha ke waqalisa ukucinga uyazi intoni esasihlwele siya kumlandela basoloko besenza njalo apho isidumbu sikhoyo amakhosi ayakuhlanganisana hayi inkukhu ezasemhlabeni intaba elasezulwini ukhosi liyakuhlanganisana nesidumbu inkukhu ngumzala walo niyazi isezantsi apha apho iimpuku nayo yonke into engenye enokuyitha kodwa ukhosi libeka indlu yalo phezulu le emthini akukho mntu unokufika koku ya izincukuthi aziwukhathazi abhabhela phezulu kakhulu ngoku izikweki nezinkrekrethu nezinto azizukuwahlupha likhozi bona ayakuthanda ukutya kokhozi oku kuko niyazi uyehova likhozi ngokwakhe kwaye usibiza thina amakhozana abaprofeti bakhe namakhozi imbono ikhozi linyukela phezulu kakhulu akukho ntaka yimbi enokulilandela kutheni ukuba ukhethe uzame ukulilandela uyakuphasalaka injalo loo nto yiloo nto iyingxaki namhlanje ezininzi zizama ukulinganisa kwamsinya iyakufumanisa uyiyeka iphakamele phezulwana kancinci zonke iintsiba ziyakuqhwitheka injalo ziyakuhlaliswa emhlabeni khumbula ufanele ibe yeyakhiwe ngokukhethekileyo intaba kwaye umntu angalandela eli lizwi ufanele abe wakhiwe ngokukhethekileyo wakhiwe nguthixo hayi okwakwalizwi siyafumana xa lona phezulu linyuka ukuba iintsiba zalo aziyi kuncamathela kokuphi okulungileyo okuya kulenza kwaye enye into xa lifika phezulu phaya kungathini ukuba linganyukela phezulu phaya lize libe imfama kwaye lingakwazi ukubona nanto yabona ufanele libe nawo namehlo yabona ukuze lazi yintoni eliyenzayo xa liphezulu phaya anjalo namakhosi kathixo phezulu unyuka ude kakhulu unakho ukubona buyela emva uze uqikelele yintoni elungiselele ukwenzeka niyaqonda icinga laa mzalwane untsundu emva phaya unakho ukuqonda kakuhle kakhulu ngale ntsasa yabona ngoku qwalasela emva koko sifumana ukuba wathi ukuba ndimi apha elaqela lini lengxolo akasokuze alive ilizwi lam bayengxola kwaye beqhubekeka isohlwayo sam kuye asiyi kuthetha kwayo oko kulungile engoko wathi kodwa uyazi endiya kukwenza ndiyakukuxelela into endiya kuyenza kukho umthi womthombe umile apha kwaye ndiyakukhwela laa mthi kwaye xa edlula ndiyakumbona emva koko ndiyakuvela phaya kwelinye lamasebe ndimxelele oko ndifanele ukumxelela kona kwaye uya kuyazi ukuba ndinguzakeyi ilungu leli lihle ihlelo ezantsi apho ndiyakumxelela apho ndingowakhona nokuba umbingeleli wam ucinga ntoni malunga nayo kulungile oko ungaba kukulungileyo wabhekabheka waze wacinga ngoku into elandelayo isebe lokuqala limalunga neshumi leenyawo ukunyuka kwaye umalunga neenyawo ezine ukunyuka ke uza kufumana njani ezilandela iinyawo ezintandathu yabona ke akazi indlela anokunyukela ngayo phaya akukho ndlela yimbi kuyo yokufika phaya kwaye ufanele akhwele kuloo mntu ke wabhekabheka hayi akukho nto kuphela niyazi ukulahlwa kwenkunkuma kungekafiki ngalaa ntsasa kwaye umgqomo wenkunkuma wawuhleli ngasekoneni wacinga ukuba nje ndingafumana laa mgqomo wenkunkuma uzise ngapha emva koko ndi oko kuya kundinyusa ngokwaneleyo kuze ndifike phezulu phaya ndize ndibambe eliya lokuqala isebe kodwa ndizimisele ukumbona ndiza kumbona niyazi ukokuthile malunga nayo xa indoda ifuna ukubona uyesu ingena kwezona zingqwabalala izinto yabona kodwa yabona uthixo wayequbisana naye yayiyintoni imithandazo karibheka iphendulo yabona kulungile waya ngaphaya kwaye umqokeleli wayengekabi phaya ngale ntsasa kwaye inkonkxa yayibunzimarha ke wayengenakho ukuyiphakamisa wayemncinci kakhulu ye wazama kwaye wayengenakho ukuyenza kwakukho enye kuphela indlela awayenokuyenza ngayo ukufumana wona ngeengalo zakhe awuchole kodwa waye kwezona mpahla zakhe zingcono kodwa kukho ukuthile malunga nako xa ufuna ukubona uyesu ngenene uyakwenza nantonina yabona uyakwenza nantonina ukuba ufuna ukumbona ngenene. Waphuma phaya waza. Yabona? Satan uza kuzama ukukunqanda ukuba ungayenzi. Yonke into uza kubeka igceke endleleni. Yonke ixesha ukukunqanda ukuba umbone. Uyakukumamekisa amehlo akho ngayo nayiphi into onokuyenza. Kodwa ukuba uzimisele, uThixo uya kukwenzela indlela. Bedlula ngale ndlela ngale ntsasa ananjalo. Sukuvumela uSathane abeke into ethile endleleni yakho elakho ixesha nayo lena kwaye ndifanele ndenze oko. Hlala nje uzole umzuzu. Uyehla agobe laa ngubo intle kuye. Ngenene uyazidakisa ngoku. Ufumana le nkonxa yomgqomo. Nje malunga nexesha alibambayo aqalise ukulifunqula nako kusiza abakhuphisana naye ngasekujikeleni. Malunga nendlela injalo apha kwizakeyo. Uthe akusokuze ube kwigquba labaqenqeleki abangcwele kodwa ulapho. Kuhle, naku ehle, umile apha ngoku kunye nenkonxa yakhe yenkunkuma. Obakhe ubuso bobomi. Kuhle, umkhuphisani wakhe. Kuhle, jonga, naku uyawuZakheyo, unovukile wokutya ezantsi apha. Uguqule ingqesho yakhe, unesikhundla esithi. Kuhle, niyazi uyiyo, usebenzela isixeko, abathuthi benkunkuma. Kuhle, kukho okuthile okunye malunga nayo, njalo. Ukuba uzimisele ukubona uYesu, uyakwenza nantoni na, wabambelela nje kuyo, kwaye ubuso bakhe bubomvu, ubuso bakhe budumba, kwaye nako esiya kanye ngaphaya wawubeka phantsi, uyabhekabheka, wabayeka, bayokujikela, waza wakhwela emgqomeni, wagwenxela phezulu emthini, oh uxolo. Bendingafanele nokutshilo oko ukugwenxela, niyazi oko ku, bangaphi abaziyo ukuthini ukugwenxela emthini, kuhle, oko kulungile ngoko, yabona? Amanye amagama ukhwela phezulu emthini kwaye waphakama phaya nankuya ehleli phaya uthetha ngembutyulelo inkunkuma kuye wonke ungumbono ongcolileyo kwaye ngamanye amaxesha uThixo kuyeka ube njeya. Amen. Ndive umntu othile namhlanje uyayazi indlela yabo entsha ndiyathemba isokuze ingene kwizintlu zethu zobupentekosta nangona ndiyibona ivuzela ngaphakathi ingena ukuqhawula izandla ndithabatha uYesu njengomsindisi wam. Ndiyathanda ukubabona bethoba phaya esiguqweni kwaye besifa bebethe kwaye begiqa kwaye beficisa kwaye niyazi xa nina sasiqhele ukuba namahashe kwaye xa siwondla ngeclover oku yakumnandi kakhulu enambithekileyo iclover inobusi kuyo iwenza avuze izingca xa usondela kakhulu eKanani uyakuvuza izingca kancikana nawe niyazi ukutya kakhulu obabusi buphuma eKanani. Ke sifumana ukuba apha ukhona phezulu emthini ngoku esula inkunkuma eyisusa kwayakhe entsha kazange acinge ukuba uya kukwenza okuya. Nje ukuvumela othile akuthandazele uyakwenza izinto ezingaqhelekanga kwaye yena esula oko kusuke ngelaa hlobo kwaye ingceba emadolweni akhe nasezandleni ehleli phaya ezisusa wathi kuhle ngoku ukuba andiyombutyulela naku ndihleli apha wathi uyazi uRebeka undixelele ukuba laa mfo wayengumprofeti ngoku ndiza kulinda ndiza kuzimela ke wahlala phantsi apho amasebe amabini ahlangana khona yenza entle indawo yokuhlala kwaye emva kokuba uhambele kangako kwaye uhambele kangaka ngale ntsasa Zakheyo uhleli nawe apho iindlela ezimbini zihlanganayo eyakho nekaThixo. Yabona xa uzilahlela ngokwaneleyo ukuba uphume apha ngale ntsasa uhle imithandazo kaRebeka imalunga nokuphendula kodwa uhleli apho iindlela ezimbini zihlanganayo ngoku eyakho nekaThixo. Yabona kwaye wahlala phaya wacinga wathi umfazi wayengumprofeti zonke ezi zinto angacinga iingcinga zeentliziyo zabantu kwaye azityhile kuwo abaxelele into engalunganga kubo kwaye ow le nto malunga noonathaniyeli weza wamxelela wayephantsi omthi khona phaya. Niyazi andizukuthatha thuba ndiza kuzigquba phezulu apha emthini ke ndisemthini nam nje kwaye ke andikholwa yena ngumprofeti bona nje andiyikholwa nje loo nto kuba umbingeleli wam undixelele akukho nto injalo njengabaprofeti sikhange sibe nabo amakhulu eminyaka njengoku kakade niyaqonda ndinika umdlalo weqonga apho kwenza ingcaciso. Ke ufumana onke amasebe aze awatsalele kuye ukubhijela, wazifihla kakuhle kakhulu. Wathi ngoku xa enyukela apha eHalleluya Avenue ukusuka eHalleluya ajike eluzukweni, ke kanye apha ekujikeleni xa esiza enyuka ngalandlela, xa ejika idolo za kuyeka igqabi elikhulu apha uze ndibe nakho ukumjonga ndimbone. Yakuliphakamisa asokuze andibone, hayi phezulu apha. Kwaye ngoko xa esiza ngapha kwaye ndiyakumjonga kakuhle. Uyazi endiza kwenza, ndiza kutsalela la masebe ngasemva, kwaye xa esiza ngapha ndiza kumnika intwana yengcinga yam, ndiza kumxelela yena malunga naye. Ke wahlala phaya ethityana. Emva kwethuba weva ingxolo yesiza. Esiqhelweni uYesu uza nengxolo, ke apha wayesiza ejikela idolo. Ke yena yintoni yokuqala ayifumanayo? Igquba labantu behlangene ezitratweni. Wathi, ndiyavuya ndiphezulu apha kulo mthi, ke andiyikuxubana kunye nabo kwakhona. Ke apha ulapha phezulu emthini ehleli phaya ezifihlile konke. Ke akukho mntu ubeya kumqonda, abakhuphisana naye abayikwazi ukuba uphezulu phaya emthini ngoku. Ke wayefumene eli linye, eli gqabi aya kuliphakamisa aze ajonge aze alibuyisele emva kwakhona, kwaye amanye amgqumile. Ke waphakamisa igqabi kwaye abantu bayahlanganisana ezimbombeni, kwaye niyazi apha kuza umnu Jones ephuma kunye nalaa mntwana ugulayo. Xa wevayo ukuba umbingeleli nogqiba kanye kwivenkile yakhe yokutyela beyixoxa ngenye imini eyokuba laa mntwana wayesifa, wayenomkhuhlane abathi oogqirha bazama ukuwaphula, kwaye kwakungekho nto enokuwaphula, kwaye laa mntwana kwakungafanele ashukume amke kwela khaya. Kodwa apha okuya umxhumi wakhe uye waba ngumbakhe, ngebamzisa laa mntwana bamkhupha kulaa moya kamatshi upholileyo, kwaye naku benaye apha esongelwe ngengubo intombi encinci emalunga neshumi leminyaka ubudala. Okunjani ukuba xa engena kwivenkile yam yokutyela kwakhona, laa mntwana uyakuba efile kakade, ndiyakumxelela, ndiyakumnika intwana yengcinga yam. Emva kwethuba ingxolo yaqatsela ngokuqatsela, kwaye bonke kubo babaleka esitratweni. Into yokuqala eyezayo ekujikeleni kweHalleluya Avenue ukuya kwigophe eluzukweni, njengoko babesiza ngesitrato, siyafumanisa esikhulu isigantsontso esinempandla somlobi ogama linguSimon esithi, ningangceda niphume ecaleni bafondini. Apha kwakukho abanye abalishumi elinanye emva kwakhe besithi, ukuba ninganako ncedani umani ecaleni umfundisi wethu ebekwimvuselelo enkulu kurhatya oludlulileyo, kwaye amandla amkile kuye, kwaye imibono emikhulu yenzekile, kwaye uginiwe ngale ntsasa, kwaye uya kwisidlo sakusasa. Ndinganceda nje niphume ecaleni ngokuhle, kwaye naku kuhamba usapho lakwaJones nolusana, kwaye umlobi omkhulu nabaninzi babo bathi, uma ecaleni nganako nceda kuhle, sinosana apha njengokulula luza kufa, oogqirha baluncamile. Ndinganceda nisivumele silubeke usana. Ndiyaxolisa, bonke baya kufuna ukwenza loo nto. Ke andinako ukukwenza o, ndiyakufuneka ume ecaleni phaya. Uyeza kanye ngoku, ndinganceda ume ecaleni. Ke ndingababona ngoko njengoko unogada omncinci enqabeni wayekho ngaphakathi emthini eqaphela, kwaye wabona umnu Jones nonkosikazi Jones besiya emadolweni kwesasihlwele besithi, Nkosi Thixo ungasegqibi, owu Msindisi olungileyo, yiva ukukhala kwam ngokuthobeka ngelixa abanye wena ubabiza ungandedluli. Kwaye njengoko esondele wema wathi, Mnumzana uJones, ungamzisa umntwana wakho apha? Yayiluhlobo oluqinisekisayo, ikwanguye namhlanje. Akuthabathi khadi lakuthandazelwa, akuthabathi qela, uthabatha ukholo njengemfama uBartimeyo awabanalo ekupheleni kwesango xa yena wayephuma umgama ongamakhulu amabini usuka kuye, waphawula indawo. Ingaba wayenokuliva njani ilizwi lakhe? Kodwa, oh Yesu, nyana kaDavide, oko kwammisa yena, wachukumisa ingubo yakhe waze wajika wathi, mziseni apha. Yabona, kwaye bazisa usana oluncinci khona ngaphaya, wabeka izandla zakhe phezu kosana oluncinci kuko konke awakwenzayo. Imizuzu embalwa uyise wagoduka nalo, kwaye nalo usana luhamba lusihla ngesitrato lubaleka. umkhuhlane wemkakulo. Oko kwamnyibilikisa kancikane, but andazi ingaba ngumprofeti yena yamenza ngahlobo luthile wanokukholelwa. Niyazi, kukho ezinjalo izinto ezinjalo ezisiqinisekisayo kuba yena lilizwi, hayi ndandikho, ndinguye. Kwaye njengoko esiya phantsi komthi wacinga kuhle wabamba eli qala lincinci wajonga ezantsi njengoko wayengena phantsi komthi wacinga, ingaba ngangumprofeti? Ingaba njalo? Niyabona, kufanele ube nokholo. Ingaba nguye? Kwaye njengoko egqitha phantsi komthi kunye nentloko yakhe iphantsi ehamba ngendlela yakhe epholileyo, kukho okuthile okukho kunye. Xa unokukhe umbona uyaguqula, akunakuba yinto enye. Vile ngaye, uvile ngaye, kodwa xa ndambonayo ilizwi lakhe andizange ndiphinde ndibe yinto ekwanye kwakhona. Kukho okuthile malunga naye eyahlukileyo komnye umntu. Kukho okuthile ngaye, kwahlukile kuloo bhishophu nomphathi bafundisi noopopu nanjalo njalo. Kukho okuthile malunga naye okwahlukileyo. Uzakeyi omncinci wayechukumisekile, imithandazo karibeka yayiphendule njengoko egqitha phantsi komthi wathi kuhle, ndingacela uxolo kurebeka xa ndibuya. Usendleleni yakhe eya kwalavinski injalo lona, ukuba utya kwenye ivenkile yokutyela kulungile oko kum ngoku. Yabona, wayegqibile ukumbona.
So when he got right under the tree, he stopped.
Ke xa wafika kanye phantsi komthi wema wajonga phezulu wathi, Zakeyi, yehla, ndiyagoduka nawe ukuya kudla idinara namhlanje. Yabona, wayesazi ukuba wayephezulu phaya, wayesazi wayengubani. Mzalwane dade, isenguye izolo namhlanje naphakade. Ufanele agqithe ngale ndlela ngale ntsasa. Ugqithile ngale ndlela ukuya esixekweni, ebelapha kunye nathi kule veki. Niyazi ntoni, uba umongameli uzile, umongameli Johnson uyetobeka, iiflegi ziya kuba phezulu, izitrato ziya kuhonjiswa, kwaye uya kuba nolwamkelo olukhulu. Kodwa uYesu angeza, kunzima nokuba kubekho umntu ozayo uza kumbona. Kuya kufanela ube nokhapu lwamapolisi ukuzisa umongameli kwesi sixeko. Kodwa zinezininzi iindawo zokuhlala, yabona umahluko, abakhathalelanga kumbona. Yathemba uZakeyi ulapha ngale ntsasa, kwaye xa egqitha ngale ndlela wuye ethetha nawe wehla esuka emthini. Phakathi abagxeki bafuna ukuthi le ndoda ngumoni. Wathi, Nkosi, ukuba ndithabathe nantoni na ngobuqhinga, ndiyakuyibuyisela ukuphindwa kalikhulu. Ndiyakuyibuyisela. Hayi, ukuba ndiqhathe nawuphi umntu, ndikulungele ukulungisa. Ndikulungele. Masithobiseni iintloko zethu. Zakeyi, ingaba ukulungele ngale ntsasa? Kutheni ungehli ngoku emthini? Kutheni ungezi? Uyedlula ngale ndlela ngoku. Udlula entliziyweni yakho ethetha nawe. Ingaba ngakho ngeli xanye neentloko zenu ziqhutyudiwe thandaza? Ngaba ukhona nabani apha ongathi, Brana Brana, eneneni, bendinesikrokrwana lonke ixesha. Khumbula, wayeyindoda enenkolo ngokwayo. Bendinesikrokrwana kodwa ngoku ndiyakholwa. Nceda ukungakholwa kwam, Thixo. Hayi kumzalwane uBrana, kuba kukho bani ujongileyo nje ndim noThixo. Ke ndiza kuphakamisa isandla sam ndithi, ungandidluli, owu msindisi olungileyo. Yiva isikhalo sam esithobekileyo, ndenze ikholwa elinyanisekileyo, Nkosi. Yiza, goduka nam namhlanje, kwaye uhlale ekhayeni lam. Namhlanje kufanele ndihlale ekhayeni lakho. Ungaphakamisa isandla sakho uthi, ikhumbule Thixo, Nkosi kusikelele, sikelele nawe. Ikhumbule Thixo, goduka nam ngale ntsasa. Ndiyazi ulapha, ndiyazi, uyayazi intliziyo yam. Uthetha nam ngoku, uyazazi izinto endizenzileyo ukuba azilunganga. Wazi nkqu nokuba ndingowebandla lengcwele ivangeli, kodwa noko bendingakhathali. Andikwenzanga oko kulungileyo, andiwuhoyanga umhlangano womthandazo. Ndibeke yonke enye into, ndenze izinto ngenene ezo eyethu inkolo engazimeliyo. Ndingumfazi kwaye ndiyazi ndinxibe ngokungalunganga, kwaye ndichebe iinwele zam qabe iziqabi buso, kwaye ndifanele ndibe ngumfazi wegospel engcwele. Udade, ndiba nenceba ngam, Nkosi, ndifuna wena ugoduke nam namhlanje, kwaye ndiya kuba ngumzekelo ophilayo kaKristu usuka ngoku ukuqhubeka. Ungaba ungabuva obabukho bukaThixo okokuba uya kuphakamisa isandla sakho uze uthi thandaze uThixo akusikelele baye uThixo akusikelele wena qwanisikelele bodade ewe bawo wasezulwini abanye boozakeyo noonozakeyo baphakamise iqaba baze bajonga baqondile ukuba uYesu ufumene apho bahlala khona nalapho bakhoyo utyhilile kubo ukuba abalungisayo ezininzi ezininzi izandla khona apha zibheke phezulu wanga ungagoduka nabo namhlanje bawo yiya ekhayeni labo hlala ezintliziyweni zabo wanga bangangaze bayilibala le ntsasa kodwa kweyayo izinto ezintlekisa zokubandi kwaye ukuzama ukufumana imvakalelo yoluvo lokonwabisa phakathi kwesihlwele esixubeneyo kwaye ngokwesi sithuba xa inqaku liphumile lokuba kuphela kukubenza abantu baqonde yintoni emi kunye nathi ngale ntsasa ilizwi libonakalisiwe esixekweni sethu phakathi kwethu iNkosi uYesu ngokwalo ilizwi lenziwe inyama lisebenza ngokwalo enyameni yomntu oh Thixo zanga izihlobo zethu ezithandekayo zingabona oku kwaye zisondezwe kuwe goduka nabo ndiyacela kwakhona bawo kunye naye wonke uZakeyo naye wonke umfazi wonke uRebeka wangangazi imithandazo yakhe iphendulwe sibanikela kuwe ngoku kwaye bangabona ngaphandle kwentandabuzo bakwamkelele entliziyweni yabo njengaloo mcinci umhebhere enzile ngalantsasa nangona babengalungisanga bathi ebengafanelanga yena kananjalo ekubeni engunyana kaAbraham ukulungele ukugoduka kunye nathi bawo siyathandaza okokuba akusayi kusishiya hamba nathi ukusuka esidlweni sakusasa njengoko sihleli apha ngale ntsasa kwaye sijonge ngaphaya kwetafile komnye nakomnye sivuya uluvo lovuyo siqhawula isandla somnye kwaye siseluthandweni omnye komnye njengokuphela amaKristu anokuba njalo kwaye ndiyacinga andisokuze ndibe lapha kwakhona ndingangabi ndiphinde ndidibane neli qela kwakhona nje ngolu hlobo kwesinye isidlo sakusasa kodwa ndiqinisekile bawo ukuba bangakuvumela nje wena ugoduke nabo namhlanje kwaye uhlale nabo yakuhlangana nabo kwisidlo sangokuhlwa xa idabi liphunyelelwe kwaye itafile enkulu inakisiwe ukunqumleza izigqubuthelo zesibhakabhaka kwaye sihlale sijonge ngaphaya kwaye ndiyajonga ngale ntsasa kubalungiseleli behleli apho iintloko zingwevu ababeshumayela ngexesha ndandiseyinkwenkwe ndicinga banqunqa kuphela izixhobo baqhushumbise indlela kwaye bezenze zibe mthebelela ukwenzela ezi zipho abathe baziprofeta ukuba zize Thixo basikelele basikelele bonke sikelela aba bafazi bahle abanikeleyo ukwenzela abayeni babo bashumayele kunye nokuzinikezela athe onke amaKristu akwenza ngenene yiba nabo babo sihleli phaya ngoba busuku sijonge omnye komnye ukunqamleza itafile kwaye mhlawumbi singaze siphinde sibonane kwakhona kusukela kule ntsasa kude kube lela xesha kodwa akukho ntandabuzo iinyembezi ngokwazo ziya kuhla ngezidlele zethu ngovuyo xa ndifikelela ngaphesheya kwetafile ukuxhawula izandla zabo ngoko siya kumbona ephuma siya kuvuya kakhulu sisihla siphuma emthini mhlawumbi umthi wemvumonkolo umthi wemvumonkolo yobuhlelo okanye into ethile nje ukuphuma kwikratshi lethu siphume kwezethu iindlela zobudenga okanye ekungamcingeleni yena siphume ubumfama bethu siye kukhanyeni siya kuvuya malunga nayo ngoko xa simbona ephuma ekuzo zonke iingubo zakhe zobukhosi esihla ngetafile aze athabathe isandla sakhe esilungileyo asule zonke iinyembezi emehlweni ethu athi musani ukulila ugqityile ngenani eluvuyweni lwenkosi ebelulungiselwe nina kusukela ihlabathi lasekho kude kube ngoko bawo hlala nathi goduka nathi kwaye uhlale nathi kude kube yilaa yure sikucela egameni likayesu amen Yamtanda. Yamtanda. Xa ndenyukela emthini wandithanda futhi waye wathe jonga ngonjani umthi athe yena wenyukela mna kuwo umnqamlezo otyekisiweyo umthi emthini Kalvari. Jonga ngonjani umthi athe yena wawunyuka ukuzisa wena ezantsi akususe kowakho umthi ndiya ngoku akunamthanda yena ngaphandleni ngokuthanda omnye nomnye. Ndi ngoku fikelela kanye ngaphaya kwetafile uthi uThixo akusikelele phambukeli njeyokunqumleza ukuya kothile kuba wandithanda kuqala kwaye wathe ngusindisulwa andimthandi na ukuba yena waya kulaa mthi ngenxa yeli uze anikhuphe emthini wenu. Andisayi kumvumela agoduke nani ngale ntsasa. Bangaphi abaya kumthatha yena? Phakamisa isandla sakho Thixo anisikelele. Bosomashishini, ndifuna ukuthetha kuni nje ithutyana ngaphambi kokuhamba. Ngoku ukuba akungumKristu, ukuba ubungazimanyanga nina maKristu, nina bantu, kuba namkela uYesu xa uphakamise isandla sakho, yiya komnye wabelusi apha, baxelele oko kwenzileyo, baya kukwamkela. Umntu othile okanye umalusi othile ubhale ileta yoku ngale nkwenkwe apha, lo mzalwane weba, ibe iyinceba kubusuku obugqithileyo. La mfana mncinci uhleli phaya ejonge okuya kwaye ukukholelwe okuya. Yabona okuya indlela laa nkwenkwe, indlela laa moya ujike ngayo. UBilly ebendixelela malunga nayo waye umfazi wam nabo. Emva kokuba sigodukile wajika xa ebesakujikeleni waya apha waza wafumana lowa yabona ukuze ambuyisele ekhaya ukuzimela geqe. Mthabathele yena kuwe, hamba uzimanye nelinye iqela ndaweni ithile onokudlelana nalo elishumayela ilizwi eligcweleyo likaThixo uze uhlale nelaa lizwi nokuba kutheni. Yabona injalo loo nto. Bosomashishini, niyazi okwenzekayo kuZakeyi? Waba lilungu lamadoda angoosomashishini beFull Gospel yaseJeriko. Injalo loo nto. Esasahluko ezantsi phaya wayengowazo, ivakala ngokunqaba kodwa inyaniso ngolo hlobo. Ndiqinisekile uYesu akayi kumisa nanye into kodwa esingcwele isahluko sevangeli kwaye uZakeyi waya naye. Ke ngoku Zakeyi, yenza into ekwane side sikubone ebusuku uThixo wanisikelele. Ndiyakubuyisela inkonzo apha kumalusi.